nabo maqatshwala zantombi sekahlehong ikhale ngazunye zithi kodwa ngabaqhaka chocolate mantombazana wawudla mfana wafa istress
show
khuluma nazo mude mude sibamse enyoni AK-47 mshina belungisasha sibam qhu qhu ha fokanonkosi tuphelihle zobe sengisho ngiphela lapho ngoba phela ngisemzini yabantu lapha tuphelihle awusayihlaba ngithi 1+1 kuyongakhela okubiliyo kushuthi ukuthula noxolo okusekhona kuleya ndawo yangakithi yize noma bekhuluma hlaza amanga bethi ngisezwane ngikusomkhovu nawe ethekwane ngikubafana bamenu ngizobuye ngiyibona khawuthi ngimkhumbuze ukuthi ngibuya kuphi-ke mina ekhaya kusedumbe manzi mnyama wantu abayikhala umuthi zangoma ishaya ubusika nehlobo yiyalanu